famaɗo e garkon ɗon kettino habaru sukaɓe ma tor studio kala goddanto on keccire muna ko an habaruji aissa modde monde abdoul mum fof ma abdoul
jamni allake aissa habaruji ɗi e gaddan en alal o ende hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hannani en puɗɗira dow durogo sukaɓe ma tor gonno gaɗa ɗo e leydi Niger dow fi jeynari nde rewtere pindol meɗen gaddan tariki banni en rukoyato Abdourahmane hano wakkati fo en kantire fijoji men ko coñinol ɓalli bandirawo renak dental pelle duruidoje jeynarɗo e leydi Niger no e hawta gollididde sukaɓe ummator leydi Niger gam heɓɓude mosolo saɗormaji ɗi enda
noon jati waɗi aissa pelle daraniɗe ɗuni fa hannde hakke sukaɓe ummatore ɗo enden leydi Niger ka en ƴami sukaɓe ummatore ɓe enden ni gatte nder duruididde jeynare ɗi enden en kettino ko Oumar Adamu ardiɗo renak o enden ni wii ko alamin wachar wadde firta ɗengal fulfulde
la jeunesse représentante
ɗo hisabuji gaɗaɗi hisama leydi Niger ono do hembre capanɗe jeɗɗo e joyiɓe fi sukaɓe ummatorno ndenne se amɗo druda e jeynari wajiɓe ɓeydu konno yoppirtake gaɗa se ɓe tawe hen ɓe pamandu konno laamu e laaɓal ɗum ɗon wonno koro majjum min mbi ndenne se gaɗne tindi nden noon soɓe paami fa woni mo hen e mabɓe fo immoto kadu daro e dow fiduru
bandirawo dalilaji kewɗi gaddi ko sukaɓe ummatorɓe endam ɓe ummo e leyɗe mabɓe ɓe garɗo enda agadas gam tefude toɓe ɗuwo
noon jati waɗi aissa cukaɓe ummatore ɓe duni fa hannden jeeyaɓe no e leyɗe feere feereje UNICEF kanduni fa hannden kan adi dongal jande mabɓe gal enden en kettino ko ani se karimo wadde firta ɗengal fulfulde mi dillo wana leydi amin miɗo classe joyi mi yara jande am yeeso joni classe nayyi mi woni miɗo wawi ɓaleri e masse françire abc miɗo weltiɗo endan mi joɗodoto du he higiraɓe
sukaɓe noɓe duuɓi joyi ya duuɓi sappo e ɗiɗi ɓe gaɗan keɓe ɗiɗo e capanɗe joyi ƴuɓe leyɗe janane takkiɗe leydi Niger kayen woni ko warɗo enda doggude konuji ko nowatto muɗum en ton ɓe gadda ɓe peccama le lekkoleji joyi le commune o enda gam batta ɓe gaɗa jande mabɓe no hanir eno woɗiri arzika mahamman no haalne no woni no sukaɓeɓe hoƴira
nder cukaɓe janggoɓe gartiraɓe ɗo endam ɓe nde no woodi ɓe duuɓi jeegom jeɗɗi miɗen gatta ɗum en classe goho woɓɓe du miɗen ƴama ɗum en koɓe dillowa classe oye ɓe tawa UNICEF kan hawji fi jande mabɓe
gam batta alla heɓe jande mabɓe waɗa no hanir eno woɗiri jangguinoɓe no woni ko suuɓa ɓe tokkitirta sigila mbawɗo wadde ɗum fa wooɗa ashko directeur l'école nasarawa
waɗa hannden duuɓi tati komin gatti cukaɓe ɓe endan nder janguirɗe amin ɗe jande mabɓe no ɗon no yehira fodde no hiɗira dow ko yawi duɓe boowi cakantarare de endan feerodirol gon du fuu wonɓe gala eɓe jiya
jaɓɓitago sukaɓe wonɓen tefa ɗum worde ɓe enda lekkole ji ɗi golla lobbal no woni ko waɗa ɗon
bandirawo jande lokkol sukaɓe rewɓe hunde noon ko wadda yaadu yesso sanne no amma nde en daari nder département inguinguimi dewlino sukaɓe rewɓe illaɓe jonayi no ɗon no watta sukaɓe enda eɓe boppa jandeji mabɓe min kettino ko bannimen lildomen Abdoulahi Mayna ko waddi ko ɗum firtiɗengal fulfulde
ɗo le département guinguimi jande sukaɓe rewɓe yeehi yeeso sanne joni noon ko heddani ɗum woni no wiyata koɓe keddo e lekkole o enda fa gasa madame ahmed bintou kañum won dow inde projet kawjiɗo jangguino sukaɓe rewɓe ɗo endan guinguimi
non avons pas de probléme de
gala saɗarma jande lokkol ɓiɓɓe rewɓe gam komin gaɗi yilaru nder jangguirɗe lokkol ɗen dimma sukaɓe lokkol dewoy no ɓuri worɓe ɗuɗde amma jogaki mabɓe nder lokkol fa ɓooya kan woodi saɗarma fudo nde niwama leŋi laara buuɓe to mabɓe jande ɓiɓɓe rewɓe ɓurta se iyago semde kala suji
jeegoo
sukaɓe rewɓe ɓe guinguimi noddagal mumen yaade e saaroɓe muɗum en
noddoje ɗe gaɗanammi saaroɓe acca sukaɓe mabɓe janga jande lokkol fa woɗɗina gam ba tarbi'a mo hokkata sukaɓe mum tan jande ɓiɗɗo debbo no woodi nafaka sanne himɓe gon no ƴeewa ko jande ɓiɗɗo debbo fijirde no non bane gollal ngal gorko watta fuu debbo no waawi waɗingal
dow fii faddagol sukaɓe rewɓe to yettinde jande mumen no han tawe gomnati leydi Niger waɗi tindi e pirtokko e yaade e saroɓe sukaɓe ɓenda ɓe paama ɗumo nafaka jangguingol ɓiɗɗo debbo
Aissa, hannden ni alal dar yewtere pinnol meɗen ni en gaddatan ha tariki bandi en ruka yettu Abdourahman ɗo studio kala ngu wonno gollida en hannden ni waɗan duuɓi jeɗɗi kettino tariki makko ko rabiyama e kano waddi firtaɗe ngal fulfulde
caggal ko heɓi baccalauria makko nden o yehile l'école mbite iftik to himɓe jangoto kokkol kibaruji ruka yettu Abdourahman oni duuɓinaɗi e noga e jeɗɗi woni ko fuɗɗi gollal kojol kibaruji ɗi enɗa ele studio kala ngu
après ma licence
gada jande am licence mi tefi to mi ekkititto golle say goto der janginobe am ko kikam habar studio kalangu wakati on don tefumi golle don mido yidi ko gommi mido wada ngam ko godumi cukaku mido deji sanne say gattumi der hore am de ni mi nati der golle kokkol habaru mi firtoto e himbe non doni wadi duubi am no beydo der golle den mido wawta himɓe
ouvre un peu plus au monde
hande nde endani kanko rukey o mo laati ɗiɗaɓo ele fedde kokkol kibari ko sukaɓe ummatore studio kala ngu Habibou Garba kan woni mawɗo makko no seedanomo lobbe ɗen
neɗɗo noon mo hiɗi gollal mum mbani ko degom omo sikka sikka seɗɗa ɓe gaɗirto no woɗiri nanoyi nde o timminiɗe du nde neɗɗo daari tawan ɗe gaɗirake no woɗiri omo hiɗi du gonga no wairi fuu o suuɗata neɗɗo ñumo makko baadu mi wala ɗon no sikka wala o wawan yarude yeeso golle ɗe
pour la relève
rukeyatu oni mo yiɗo yaara golle ɗe yeeso ba ko tawa ɓurɓuro no woodi hakkude gollal rewɓe worɓe jaati
komi ɓuri yidde mi ɓatto himɓe fudo wakkati ko sakkullaji gon hewti himɓe hano fii maawo diyam kollitoje ɗe mi waɗante waɗi mi woni miɗo tefa jaaki yeeso nder golle am ɗen muradu mawɗo mo gattumi yeeso woni mi holla himɓe ko baa debbo dewlama nano wodi suka hattamo golle
to makko kanko rukeyatu o wi rewɓe no mbawi ka endu kondani gollude golleji mawɗi so hokkama nokkuje
aissar ko darta fijo coñinol ɓalli hannden ni sekkettinoɗen ko Soumana Amadou jangante
jeena yal sappo e goho leur juin ko wartumi enɗan wonno ko duruwo watte dow filo tewtugol kuppi ko horje leydi Niger ɗum ndu kondani ko watto on duruwoɓe sappo e jeegon kañum woni ko wartu fotta laatiɓe du konna nokkuji mabɓe kañum ko suɓiɓe neddiɓe ndenne du konnan ko tuugal kawni ummatore ndenagu jonde jaam e yaadu yesso fedde mawde hawjinde filo duruwo e leydi Niger kañum woni ko sigili ɗum hawtade e ministére hawjinde fikondaro to sukaɓe ummatore kañum e pirto ɓalli far filo lato bal ko rewɓe du konna leydi Niger rewɓe muɗum gasini hono sigila muɗum e gam batta yaade tewtude coupe mo afrique ko rewɓe ɗum endan ko wiyete ifowa be jottaki duuɓi nogayi wiyeteɓe ɗe gazelle fuɗɗiray no weldi saabu kamɓe e himɓe gana koɓe kawri dow latugol toltolo ɓe gana watta nanɗa sappo e goɓe gatta e ba gotel ɓe gana ka yii alama kayen gan goni yessoɓe Niger hakkille mum e heeli sanne dow majji gazelle ɓe Niger ɓeni ɓe puɗɗo an hono latol gongonga hakkude mabɓe du leydi Nigéria hande nde enen woni ko ɗum wat
ɗo min kantane habruji amen ko sukaɓe matore metti kettinaki on kettinimen sagueƴƴire godi on kiyari